Fresh Imported by Anissa B. Idikala
Moment. H.M. H.M. Everybody, everybody, Avantu. Original. Beluche.
BPM Records.
Madam Wimbusha Angadindala Mundekefie Pantu Ichalu
BPM Records.
Tachiri Feya Pantu Angadindala Shikwata Nobwafya Pantu Angadindala Ndota Feli Mbeula. Shaba na mano Pamulando wapwapya Ugo tukwete muno chalo Kolona ya lisa Ifintu balirunda Salati balunda Nashuga balunda Salati balunda Ebwafya na kwata Ifintu nga mwalunda Mulelundi lako na masalati ya bantu Mata mwembusha nga nindala Mundekefye Pantu ichalo mwa Chiri feya, pantonga nindala Shikwata no wafya, pantonga nindala Ndota fya nimbeula
Aye, piloto kuwama Aye,
madamu mwimbusha
Aye,
nota fya ningwina
Aye,
madamu undekefye
Kichichalo mwandini Tachiri feya Kuli fwe fwe bapina Tachiri feya Kuli awaba shiti shachikanda Awaba shita kano balombe tionko Awa tute chimochine Nabambalala chimochine Inomba fwe bapina Mumasho puta batu kwese shako
Ipintunga mwalunda Mulelundi lako na masalari ya bandu
Matamu mwimbusha Nganindala mundekefye Pantu ichalo mwandi Chiri feya, pantonga nindala Shikwata no wafya, pantonga nindala Ndota feli mbeula
Aye, piloto kuwama
Aye,
madamu mwimbusha
Aye,
ndota feli ngwina
Aye,
madamu undekefye
Wewe lizo ni, abantu Pina chula, ifintu balunda Salari tamurunda, webantu tuwa chula Nine no kwae deki, no kwae deki You are the reason, nefila no kukwanisha Akaunga balunda, salari balunda
Matamu mwimbusha, nga nindala Mundekefye, pantu ichalo mwandi Tachiri feya
Wafye wino Nombanga wabuka ama problemu ya tamba Umwana insapato takwetesha kuskuru Bagi ya kuskuru ya lilepuka Amala shapanga nda tapari Ubunga musherefyo wa mailo Kanshifya kutontonga na nafula Sala ritwale fula ya lifye wino Nomba ifintu na firundwe mitengo Nanshi ya pamulu Amano tule mweka kwa tatua kwata
BPM Records
Vitas on the beat.